This music.
장관의 가사 같이
Visualize on the mix.
Copa built with Bakiachan.
70 by my plot.
No
one at two son. Never found a wall full of can't spoon the bow. Boom. Jello Bizzo. Bizzo Mwout.
Capital City, manje ni Lusaka. Oke tangire ni kona rami sanga. Gana kokona muntu mine party number. Ya 23 ida ine number. Kadiba po serious ne vyombomba.
Ne vyombomba.
Changa change to.
E vyombomba.
E vyombomba. Changa change to.
Seba diodio sa chapa wai sana blend. Wai tuntumba nolo wali fanga ben. Jen lo libu mba wana baka kama chini. Kusafi popo sa paka firi denga bitu.
Kata mbile fikari kari.
Kata
mbile fikari kari.
Kata mbile
fikari kari.
Jengwa ni gaza gacho. Na ilis. Walisi walu vila tu alise stima. Dose chikulu ntichila kwa balatu pima. Dilipu natu pole sa mensi ya chifulisa. Dokta tash pa kumwenso kubutu kapu. Debele finshifi, buse chichilotu. Nolo ni movie, mbike ponga belini. Nolo ni temino, wepinga mapejini. Mufa kwa setia, kawa kawa detiri. Utumu pantiri tulenge toma gejini. Fima kelingi fpwila kuma benchini. Iyo ni kwa sena, lizoni tupeleni. Ni ama getoni mwala imyo utesivi. Ni namba Sefali milaini tupeleni. Ifa kufyalo wata tumfa buino tuesheni. Metukumba sana tumfa mama present. Lepo kundumbula idwe tukumi dia bengi.
Capital City manje ni Lusaka. Oke tangire ni kona rami sanga. Gana kokona muntu mine party number. Ya 23 ida ine number. Kadiba po serious ne vyombomba.
Ne vyombomba.
Changa change to.
E vyombomba.
E vyombomba. Changa change to.
Seba diodio sa chapa wai sana blend. Wai tuntumba nolo wali fanga ben. Jen lo libu mba wana baka kama chini. Kusafi popo sa paka firi denga bitu.
Kari kari.
Efyo mbomba.
Kata mbile fi kari kari.
Efyo mbomba.
Kata mbile fi kari kari.
Efyo mbomba.
Kisi mbile fi abaiji.
Yes.
Communication ila pwaika padi ponze. Ala nchingiri ila nchakarare panze. Mayro kwa tempo nkaye tula kwedi yonze. Na mchepa muno tufumine panze. Na vane fima palo kwa tini mose. Ture wapa Afrika paso sati. Very possible tukunga kopa lati. Bakwe baka mwene koryo womba pakarati. Bintu na vishupa kwa tigropo crisis. Abantu bare kwa kunsala pa streeting. Na leko kpepa kwa kancheta sweeting. Chimani baba nane yonze every time. Gana mwene finti tikira mwenye timing. Ine ya.
Naba kupunda wali fula kanji punde po. Jenlo bizo. Nabana tu zad. Namba ikuri fote chiba zad. Kinkini badayala na mimona. Daile mana skona wakazela. Junya sabala mana kotwa kupela. Mupentepe asenteku. Tawana piti pa magazi ya kokota. Makoko telias nebumba ya muti. Bastoni kumona wa mabwe. Outranet defao na waiza. Basilovi Biki Molatia, Jia Bwadia, na Jia Jonzi, Timo 105 ipakitwe, na Valala, Mumenda Shibiri, Bapopo, Johnny Mafia, na Bakapo, Kufyango kwena Wafia,
Ankomwa Bapaketike, Chikumana Isia, Mr. Attitude, King's Match Parusa kama inamba,
Timo Nizari,
Era Shtapu, Nakumona Pandora,
Bana 10 Pin,
JR Pachambesh, For the nation.
This is Vision Records production. Visualize on the mix.